kumuacha siwezi. Akanifanyia ushenzi. Nikachukia mapenzi. Leo kanza kunitapeli.
Ananitapeli.
Ananiona mibwege.
Ananiona bwege.
Anajilegeza lege. Anataka tena mshede.
Kongo za kongoro. 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 Kongo za kongoro. 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 Kongoro.
Wanini, wanini, wanini mimi, wanini.
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 Kongo za kongoro. 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 Kongoro.
Ndio basi.
Ndio basi tena.
Haunipati.
Haunipati tena.
Oh, ndio basi.
Ndio basi tena.
Haunipati.
Haunipati tena.
Na ukoko kujitumisha mesemi. Na ukoko kunitaita baby. Na ukoko kujitumisha mesemi. Aikoko kunitaita baby.
Oya kanza kunitabeli.
Ananitabeli.
Ananiona mibwege.
Ananiona bwege.
Anajilegeza lege. Anataka tena mshedege.
Foko za kongoro. 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 Foko za kongoro. Kongoro. Kongoro.
Wanini, wanini, wanini mimi, wanini.
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 Fuko za kongoro. 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 Fuko za kongoro.
Slicer.